Omukwano, baby, remember, remember. Akasera, ketwalina omukwano. Okubaluli, lewandekao, nalina bileka. Ngomanyi, olida mangwera tolichuka. Olwano,
nesigoma kumukago.
Kwetwata,
bali tukulula wabili.
Tujukanye, ebyali woku kasana. Tongamba neva wachuka walai. Oh, abeyo neva kuchwala. Chintawa salina nsobi jena kola jesa manya nsonyiwa eko venga wafuna yomulala okwetonda na we changunyo osonyiwa nange changunyo baby okwetonda na we changunyo osonyiwa nange changunyo kubankwa galange teno monyo baby. Remember, akasera ketwalina omukwano. Baby, remember, akasera ketwalina omukwano. Omukwano gwo bambi tondeka ebisubizo nange byannema lwewandeka nefuna omulala naye omutima mpulira njagala omukwano gwo bambi tondeka baby yeah. I'm missing, I'm lacking, I'm missing.
Baby, remember.
Akasera, ketwalina omukwano. Baby, remember. Akasera, ketwalina omukwano.